yangu wewe. Napenda ukicheka, nacheka na wewe. Napenda uwe na fura, spendi ni kukele. Napenda tuishi wote, daima na milele. Sio leo tu, kesho tu wachane. Mweza kosina, amani bila wewe. Na nauguza mtima, nisipokona wewe. Mazima zima, nimeza mami kwako wewe. Ikitokea dosari, vema tusameani. So kio tikinga na kukufasheli. Yeba na linga kayo na mingi. Sheteme, 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 oh baby. Sifichi mwezio na kupenda sana. Ukinifanya unyama, tatiseka sana. Na yao mitanao, watani andama. Nikiachana nawe, takosa chakusema. Hey, chunge, sema unachotaka, usijifunge funge. Please my baby, mimi ni chunge chunge. Sema unachotaka, usijifunge funge. Oh, jifunge funge.
Nakapenda, tuachane msibane bane. Nakapenda, kasha sema mini chagua. Basi apame, basi apame, basi apame. King of the best melodies, CBO.
Nakwambia ukweli mama, kutoka moyoni. Wendo wa ubani, sijuti kuwa na wewe. Wendo chaguo langu, la fide meref. Mama, wengine wa nini, mimi kwako nishafika. Safari yote ya mapenzi wanivita. Kuwa makini na madui.
Oye bibe que santo ma vie
n'a pas de sens.
Baby te que santo ma vie n'a pas de sens.
Boye bise langa bango batika biso kimya. Usiwape tunda walile zaidi yangu mwenyewe. Na penzili dumu milele. Nitakuwa nawe kwenye shida na raha. Ah, please my baby, mimi ni chunge chunge. Sema unachotaka, usijifunge funge. Mama langa ye, sheri langa ye. Mama ya bana nanga, mama ya bana nanga. Sheri ya bareve nanga.
Nakapenda, tuachane msibane bane. Nakapenda, kasha sema mini chagua.
Basi ya pame.
Oye bisa Erike Mandala.
Basi ya pame.
Aye bisa na bede shu patron.
Basi ya pame.
Awambie watu wache.
Basi ya pame.
Na tena watu kome. No. Yeah, 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 yeah.